muramutsa naramubwiye ni thank you so much and I love you father.
Reka twubika amacupa twegura inyandiko. Benshi mu byamamare nyarwanda bahora banyotewe ikiganza cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse wagiriwe amahirwe yo kugikoramo mu bihe byinshi bitandukanye. Uzumva akirahira avuga ko yakabije inzozi zikomeye ndetse yarose igihe kirekire
guhura na Perezida wa Repubulika. Byatumye mbona ko akazi kanjye atari akazi gusa kabonwa n'abantu baraho cyangwa se abantu batagira umumaro.
Sinzi ubwoko bw'umunzani wapima ibyishimo wagira uramutse uguye mu gituza cy'umukuru w'igihugu. Ibi kuri Sheri Silva byabaye utuntu dusanzwe cyane pe.
Introduce yourself in Rwanda.
Nitwa Sheri Silva, ndi mu Rwanda kazi, ntuye London.
Sheri Silva icyamamare kazi nyarwanda, byongeyeho kandi akaba n'inshuti y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo kumugwa mu gituza ari ibintu bisanzwe rwose. Uyu benshi bamwita inyenyeri y'u Rwanda imurika mu bihugu by'amahanga, akaba akomeje gutumbagiza u Rwanda ku gasongero aruhe ishema muri ibi bihugu bitandukanye byo ku isi, ahanini bitewe n'ibikorwa bye by'indashyikirwa bimuranga, ariko by'umwihariko binyuze mu mpano idasanzwe yo kubyina, ibintu yagize umwuga kuva mu myaka irenga 15 ishize. None ubu akaba amaze kuba ikimenya bose ku isi.
So much for me to be playing in my hometown, and I want to personally thank Masai Jury and the Giants of Africa family and His Excellency for giving me this opportunity. Welcome to Giants of Africa.
Sheri Silva afite umuryango ufasha abana bakomoka mu miryango ikennye bo mu Rwanda, ndetse nabo yakuye ku mihanda. Uwo muryango yarawushinze awita Sheri Silva Foundation.
Founder wa muyobozi wa Sheri Silva Foundation.
As
one of the Sheila Silva Foundation.
Umuryango ufasha abana bafite impano zitandukanye zirimo kubyina, kuririmba, gucurangisha ibicurangisho bitandukanye n'izindi mpano nyinshi zitandukanye. Mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kubwira byose akantu ku kandi kuri uyu mukobwa.
Uraho umeze ute? Umeze neza?
Neza.
Bikano ku isi muri rusange. Hari naho yigiye birebana n'ubuhanzi, anagira uruhare mu gufasha ababurimo kuva mu buto bwe.